ya kukama mukama amamu kye bava bagenda beerokoza kino byonna bikomye olimba awo kabaka tandika mutandisi ssekabaka muteesa yakisa mukono naye byeyakola byasigalawo yatulekera olugero lulungi kabaka wange kaweke ne yagenda naye yaleka miranga biniranda emikika iti abajuba ne bamukaba kafeero ne basudde n'ekime katumba atulekera buyimba era tukira ne tuyimbamuawo kati kino ekibuuzo kikyo okyali mulamu era w'oli weeyisa biki mu bulamu bwo ebirikola olugero lwo olese mukullo kibaba bwe balikolamu olugero lwo abaana bo balekedde mikwano ki olese mukullo kinnyabo oba balabe boolese kolakola byokose tuliyiza omukullo bwo olese mukullo kibaba bwe balikolamu olugero lwo abaana bo balekedde mikwano ki olese mukullo kinnyabo oba balabe boolese kolakola byokose tuliyiza omukullo bwo abaana bamunno bootulugunya batalina musango oluusi n'okuba n'osula olokaloka ate bw'obuwa emmere obambi n'obulangira ne bukaba mukullo ky'obonnyabo naba naawe wazaala abaana boobalekedde ntalo mpoza te na bukyayi naye olese mukullo kibaba bwe balikolamu olugero lwo abaana bo balekedde mikwano ki olese mukullo kinnyabo oba balabe boolese kolakola byokoze tuliyiza omukullo gwo olugero olubi waliwo omukululo omubi gwotasaana kuleka mabega olugambo omukululo omubi omubbi kibi omuloko mawulire mabi tegasaana kuleka mabega obunnanfuusi kibi nnyo obulyake mukululo omubi tokuleka amalaaya kibi okuba n'enkwe kibi okutta banno kibi bw'oyagala bugagga naye kulabudde olese mukullo kibaba bwe balikolamu olugero lwo abaana bo balekedde mikwano ki olese mukullo kinnyabo oba balabe boolese